makosumubaba nitemriga na negithoguru
ya kwado tokata tumokwane
wududuno makosumubaba
Bahati,
wawinjo giero, wawinjo giero,